that.
Амаджите плака,
Азиада,
Брус Мелоди, Арбан Бойс,
Азиада. Ina watoto wazule, lakini wewe uko moyoni. Oziada.
Asanti. Oh my God. Karibu nyumbani. Oh my love. Mawazo gani? Niko na cash. Niko na love. Niko na cash. I swear to God you are alive.
Hasira ya nini baby?
Nizara mubuzima.
Hasira ya nini baby?
Injira mumutima.
Niko na love baby. Niko na keshi baby. Lukunda wale we.
Sinchaka peace no. Sinchaka chance no. Ndashaka kiss like a boss. Boom.
Oziada. Dada ziada. Ziada, mama ziada.
Una makalite, wala ila verite. Na mentalite, sanji nisabatire.
Ziada, una mawazo ya nini? Ziada, nitakupeleka Ulaya. Chocho tunataka, najua utapata. Uru jini pata, tikitaka ipata. Hasira ya nini baby? Hasira ya nini baby?
Injira mumutima.
Niko na love baby. Niko na keshi baby. Nukuna wale we.
Sinchaka peace no. Sinchaka chance no. Ndashaka kiss like a boss.
Oziada, mina kupenda ziada. Oziada, mina kutaka ziada. Wazazi wangu wanajua na kupenda ziada. Wasani wote wanajua na kupenda ziada.
Ziada, let me feel you. Ziada, let me hear you. Ziada, let me feel you.
Ziada, let me hear you. Ziada,
Madiba, baby na kupenda. Tena na surrender. Igu za karenda. Make me happy. Ziada madami le utajua gisi na kupenda.
I'll spend my money and then baby stay with me. I want you to feel alright as I spend my time with you.
Kubera kukukuna na virepeta. Yaturi mchumba numba tutasoka.
Ziada japitu rukundo rukase. Ziada enjoys my money.
Hasira ya nini baby?
Nizara mubuzima.
Hasira ya nini baby?
Injira mumutima.
Niko na love baby. Niko na keshi baby. Nukunda wale we.
Sinchaka peace no. Sinchaka chance no. Ndashaka kiss like a boss.